Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga inhlanhla enkulu ukuba lapha kulobo busuku futhi phansi kwaleli thende likhulu ukukhonzisa futhi egameni lenkosi yethu. Manje ngaphambi nje kokuba sifunde izwi lakhe, asikhulume kuye ngezwi lomkhuleko, singakhothamisa amakhanda ethu. Kunkulunkulu phakade owabuyisa futhi inkosi uJesu kwabafileyo, siyakhuleka ukuthi uzosithethelela iziphambeko zethu eziningi kuwe, nokuthi umoya wakho uzoza kithi kulobu busuku ekuthululweni okukhulu, futhi kwangathi izoni zingakhala izinyembezi njalo kulobu busuku, naba abagulayo baphulukiswe, nezibonakalisi ezinkulu zikankulunkulu ophilayo zenziwe phansi kwaleli thende kulobu busuku. Unkulunkulu, siphe khona leli yizwi lakho njengoba silungiselela ukulifunda, futhi akekho ongalihumusha ngaphandle kukamoya ongcwele. Futhi sikhulekela ukuthi uzosinika ingqikithi yezwi. Siphe khona Nkosi, ngegama likaJesu siyakucela, amen. Ngiyalithanda nje izwi likaNkulunkulu, ngiyathanda kulifunda. Kukhona okuthize ngalo okuxhuxhumisa kakhulu, ukwazi nje ukuthi sifunde into ethize phakade. Nezwi likaNkulunkulu liphakade nje njengoba enjalo. Noma imuphi umuntu, akukho umuntu ongcono kunezwi lakhe. Uma bengingena kulithatha izwi lakho, khona-ke asina kudlelana, futhi uma ubungeke uthathe izwi lami, ubungeke ungethembe. Futhi uma singathatha izwi likaNkulunkulu, singakwethemba lokho akusho ukuthi kuyiqiniso. Futhi uma singena kulithatha, khona-ke sekuyisikhathi sethu sokuba sihambe, futhi sikhuleke uNkulunkulu aze asembulele khona ukuthi uyizwe. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Manje sizofunda kulobu busuku encwadini yesambulo nesahluko sesithupha nevesi lesibili. Ngase ngibone, bheka nanto ihashi elimhlophe, nohlezi lapho wanikwa umtsalo, wanikwa umkhele. Futhi waphuma engonqobayo noyakunqoba. Ngingathanda uku uma kufanele kukhulunywe ngale ndlela ukuthatha lokhu ngaphansi kokunakwa njengoba kuzobizwa ngokuthi umnqobi onamandla. Esikhathini esithile sedlule ngaba nenhlanhla yokuma eLisboni ePortugal, futhi ngenyukela emkhunjini omdala lapho babevame ukuba nezigqila neziboshwa zempi. Futhi kwakukhona indoda isithombe sasiqoshwe ensimbini ethize, futhi kwakuyi indoda iqhawe elithize likhulu. Yayiliqhawe ngoba yayithathe leli dolobha elikhulu, kwase kuthi-ke ngaleya kwayo nje kwakuyi yayingumtheki. Futhi ngaleya nje kwalokho kwakungenye indoda eyanikela ngempilo yayo kulolu donga, elinye iqhawe mnqobi wanikela ngempilo yakhe njengeqhawe lapho ephihliza izindonga, futhi walususa kumatheki nabaseSpain balingamela. Nezwe beligcwele amaqhawe nabanqobi kanjalo njalo. Futhi ngiyacabanga kulobu busuku ngoConstantine, njengoba elikhulu iqhawe linamandla lalisendleleni yalo ebheke eRoma, lithe kukhathazeka kancane ngokuwela. Ngobunye ubusuku ngenkathi lisebuthongweni balo, laphupha iphupho ukuthi labona isiphambane esimhlophe siza phambi kwalo, nephimbo lakhuluma kulo lase lithi, ngalokhu uyakunqoba. Futhi lavusa onke amadoda alo phakathi nobusuku, futhi lawayala ukuba apende isiphambane esimhlophe esihlangweni sabo, futhi ngalokho awu ayezonqoba. Futhi ngokweqiniso, uma kukhona noma yikuphi ukunqoba okufanele kwenziwe, kuyofanele kufike ngesiphambano. Yileyo ndlela kuphela ekhona yokunqoba, kungesiphambano. Futhi siyazi ukuthi Constantine wayeyindoda enkulu, kodwa manje-ke siyacabanga futhi ngecishe eminyakeni emithathu edlule, ngangisendleleni yami ngivele eJalimane lapho inkosi yayisinike khona umhlangano omkhulu.
And we wasn't too far out there to Waterloo.
Futhi samangale eBrussels futhi sasinge kude kakhulu phandle lapho eWaterloo futhi babesitshela ngezinye izithombe eziqotshiwe kanjalo njalo babe nezinsalela zempi enkulu eWaterloo. Amaningi amakhulu amaningi eminyaka eyedlula lapho uNapoleon omkhulu ehlulwa khona.
And Napoleon we all know as being a great man.
Futhi uNapoleon sonke simazi njengendoda enkulu kodwa waqala ukuphuma endleleni enhle ngenkathi eseyinsizwa futhi eseneminyaka engamashumi amathathu nantathu wayenqobe umhlaba emva kokuba esebhaxabule wonke umuntu emhlabeni nazo zonke izizwe wahlala phansi futhi wakhala izingembezi ngenxa yokuthi wayengekho omunye ayengambhaxabula futhi wafa esemncane engohlulwa uphuzo ngenkathi eqala wayengonqabelayo kodwa ngenkathi efa wayengohlulwa uphuzo futhi wayesatshwa kakhulu ngumhlaba bengifunda incwadi encane lapho esikhumulweni sezindiza yasho ukuthi abesifazane busuku ngenkathi beyobeka izingane ezincane embhedeni njengoba umama abaningi ethi uma ungayi ubuyolala inunu endala izofika ikulande ngani babesabisa kakhulu izingane zabo ngokusho ukuthi uNapoleon wayezobathola ngoba wayengumbulali omkhulu abafa abancane babekhanyisa amehlo abo amancane bese bejingelele ngaphansi kwesembozo ngokusheshe impela ngoba babecabanga ukuthi uNapoleon onamandla wayezobathola kodwa wehlulwa ngoba akazange ayidlale imithetho yomdlalo kahle. Futhi kumbulani lokho nje, leso yisifundo esihle sebandla likaNkulunkulu ophilayo. Uma singawudlali umdlalo ngokwemithetho, siyokhishwa ekugcineni. Ufanele ugcine imithetho yomdlalo ukuze uwine.
And if the rules of the game
futhi uma imithetho yomdlalo kulendawo ingukuthi umuntu ufanele azalwe ngokusha ukuba angene enhlanganyelweni kaKristu nebandla lakhe futhi singahle sibe yihlelo likhulu kunawo wonke emhlabeni kodwa uma singayidla la ngemithetho yomdlalo siyokhishwa ekupheleni. Sifanele siye ngqo ngemithetho kaNkulunkulu, akusiyo imithetho yethu, imithetho yakhe sifanele siyigcine. Sigijima umjaho ngokwemithetho yakhe futhi sifanele siyigcine. Ngakho nebo uNapoleon emva kokuba nakuba eyiqhawe elikhulu futhi engumnqobi omkhulu wanqoba abantu ngaphansi kokwesaba. Futhi lokho kusiyo umthetho womdlalo. Umthetho womdlalo unqoba ngothando.
There is no other force in all the world as great as love.
Awekho amanye amandla emhlabeni wonke amakhulu njengothando. Futhi ngicishe impela ngiqiniseke ukuthi thina njengabantu sigcizelele kakhulu eminye imithetho ukuthi angiqondile ukuba luhlaza kodwa ngezinye izikhathi ukuthi sizenze thina uqobo futhi sabeka ingcindezi eningi kakhulu kuleyo mithetho kuphela ukuba sizithole sesikhishiwe. Ukuba-ke uMartin Luther wayedlale imithetho yomdlalo kahle na kwakungeke neze kube khona ibandla le-Methodist. Ukuba-ke i-Methodist yayidlale imithetho yomdlalo kahle na kwakungeke neze kube khona ibandla le-Pentecostal. Kodwa uma sehluleka kudlala imithetho yomdlalo kahle, uNkulunkulu uzosenza sikhishwe futhi avuse kulamatshe abantwana ku-Abrahama.
God wants the game played right.
uNkulunkulu ufuna umdlalo udlalwe kahle futhi sifanele sikwenze. Ngakho akwenzi mehluko ukuthi sizizwa sinjani ukuthi siqhubekela phambili size sibuyele emthethweni womdlalo. Bengikhuluma namanye amandiya kule ntambama, amandiya angamahobi avela le eArizona ukuba abe semhlanganweni. Nezinye zezinsizwa bezisezansi lapha izolo ebusuku e-altare zinikela izinhliziyo zazo kuKristu futhi isithunywa senkolo sasifike kanye nabo futhi ngathi, Wathi mfowethu Branham, ngingathanda ukuba ucele uNkulunkulu uma engandisa nje umsebenzi wami kumandiya. Ngathi ngiyawezwela nami mnumzane, kodwa ngathi uma uNkulunkulu ekunike ithalente, hlala nalelo talente. Futhi akunendaba ukuthi uzama ukwenzani uma lelo talente lingasebenzi, akunendaba ukuthi likhulu kangakanani.
If it isn't operated according to the rules,
uma lingenziwanga ngokwemithetho uyokhishwa emncintiswaneni. Futhi amandla aqine kunawo wonke engazi ngawo luthando. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, angilutho, noma nginjengethusi elikhencezayo nensimbi encincithayo, noma nginamandla okugudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. Ngakho uma sizodlala lo mdlalo njengoba besingawubiza, uma sizonqoba sifanele sibuyele emgomweni wokunqoba. Zonke lezi zibonakalisa ezinkulu nezimanga esizibonile kuNkulunkulu, sinikeza udumo, kodwa uma lezo zinto zingakhelwe phezu kokumesaba uNkulunkulu, uthando lobuKristu nezinhlonipho ngoNkulunkulu nabantu bakhe, kuyohluleka. Kuzofanele nje kwehluleke. Yabo, ngoba akunasisekelo futhi kulento enkulu. Ngimi esikhathini esithize sedlule ngangise Westminster Abbey eLondon, England, futhi ngabona isimo sembongi eyabhala iPsalm of Life uLongfellow, futhi ngacabanga ngenkondlo yakhe. Ungangitsheli ngezinombolo ezidabukisayo. Ukuphila kuyiphupho elingena lutho nje, yidla nje ubuze futhi ujabule, nomphefumulo ofile lowo owozelayo. Futhi izinto azinjalo njengoba zibonakala. Ukuphila kuyikho ngempela, futhi ukuphila kuyisiqiniseko. Nethuna alisiwo umgomo wakho. Uluthuli ubuyela othulini, akukhulunywanga ngomphefumulo. Izimpilo zamadoda amakhulu zonke ziyasikhumbuza futhi singenza izimpilo zethu ziphakame kakhulu ngokuhlukana sishiye ngemuva. Amanyathelo ezinyawo ezihlabathini zesikhathi. Amanyathelo ezinyawo okuthi mhlawumbe omunye entweza phezu kwesikhulu sempilo esinesizotha. Ngomfowethu odabukile nophukelwe ngumkhumbi, ukubona kuyothatha isibindi futhi. Asisukumeke futhi senze ngenhliziyo nganoma yimuphi umbango. Ungabi nezinkomo eziqhutshwa yisimungulu, iba yiqhawe. Yilokho umuntu ngamunye webandla befanele ukuhlose enhliziyweni yabo ukuba benze okwabo okwedlula konke benzele umbuso kaNkulunkulu. Futhi umkhonza kanjani uNkulunkulu na lapho nikhonzana? Lapho uthatha isiphetho esincane sophondo, njengoba kwakunjalo ukusho uthi abantu abake bafinyelela kakhulu impela ezweni bekungamadoda abehlile futhi abengesibo abantu abakhulu, azenza aba mancane ukuze afeze inhloso. Ngiyacabanga kulobu busuku njengoba ngibuka phezu kwalezi zethameli zabesilisa, ngani besilisa nabesifazane enizungeze iminyaka yami ngeqhawe esasivame ukufunda ngalo kumfundi wethu ngokusheshe okukhulu sakhohlwa. Futhi lokho kwakungokuka Arnold von Winkelried waseSwitzerland. Ngani phezulu ezintabeni zaseSwisi ungaliphatha nje igama lakhe namhlanje? Nokubonakala ebusweni babantu kuzoshintsha, nezinyembezi ziyogijima zehle zihlathini zabo. Sonke siyayazi indaba yokuthi kanjani ukuthi abantu baseFinland, noma hayi abaseFinland ngiyaxolisa, kodwa abantu baseSwitzerland babe yisikejane nje samaJalimane akhuphukela ezintabeni ukuyohlala ngokuthula futhi angabi nempi, futhi basalokhu bengesibo abantu abalwayo. Kodwa ngolunye usuku ngenkathi umnotho wabo omncane wawukade uhlaselwe umbutho, nawo onke amadoda aseFinland ayebuthene esigodini ngaphansi kwezintaba, ayeye lapho ukuvikela amakhaya awo nabantwana bawo, nakho konke lokho ayekuthatha njengokuyigugu empilweni, ahamba ayokuvikela. futhi ke kathi ezithola eyiqembu elincane phandle enkundleni futhi yabuka eza kubo ibutho elikhulu elimashayo njengodonga lwezitini wonke umuntu oqeqeshelwe umkhonto nesihlangu nezigqoko zokuzivikela embethe izikhali ezinkulu eqeqeshwe kakhulu nje futhi ephelele kuze kungabibikho neyodwa indoda ephuma esinyathelweni eyayibukeka kanjalo ukweluleka okungapheli futhi lapha babemile futhi wayemele amalungelo njengeqembu lonke lishaywe lancikiswa odongeni benamasikela amadala namadwala nezinduku ezandleni zabo ukuba balwe ngakho lalingenzani lelo butho elincane ngokumelene nokuhlasela ukunjalo ababenakho njengoba isitha sabo siza wonke umuntu eqeqeshwe ngo endawaneni na ngani babengenasizo babengenanto eyodwa ababengayenza kodwa ekugcineni insizwa yaphuma ethi yayibe neminyaka engamashumi amathathu nantathu futhi yathi banumzela abahloniphekile baseSwitzerland ngalolu suku ngizonikela ngempilo yami ngenxa yeSwitzerland bathi Arnold von Winkelried ungenzani ngokumelene nebutho elikhulu kangaka liza na wathi ngaleya kwentaba nje ngivalelise ngokwanga umkami nabantwana abathathu futhi kukhona elincane ikhaya elimhlophe futhi bamile emnyango ukungibheka ngiza ekhaya kodwa wathi angisophinde ngibabone futhi lana kulo mhlaba ngokuba namhlanje nginikela ngempilo yami ngenxa yeSwitzerland namalungelo ayo bathi uzokwenzenjani mnumzane Arnold von Winkelried na wathi ngilandeleni nje nanoma yini enizolwa ngayo yilwani ngakho konke okukini futhi bathi uzokwenzenjani na futhi waphosa phansi lokho ayenakho esandleni sakhe wabona lelo butho elikhulu liza futhi walibuka yonke indawo waze wathola uqinsi lwemikhonto futhi lapho indaba iqhubeka waphakamisa izandla zakhe futhi wathatha waqonda ngqo phakathi kwemikhonto ememeza yenzani indlela yenkululeko futhi wamemeza futhi yenzani indlela yenkululeko futhi wagijimela ngqo kulabo lapho imikhonto eyikhulu ukuba imthole futhi wavula izingalo zakhe futhi wathole yonke engagcwala izingalo yayo futhi bayihloma esifubeni sakhe ukubonakalisa kunjalo kobuqhawe kwaxosha ibutho nalawo madoda amancane angamaswisa enezinduku namatshe namasikela axosha lelo butho laphuma ezweni lawo futhi abakaze babe nempi kusukela lapho lolo hlobo lobuqhawe buye ngokungavamile baqhathaniswa nabo futhi abukaze bedlulwe neSwitzerland namhlanje iyakukhumbula u-Arnold von Winkelried amakhulu ngamakhulu eminyaka kungekho mpi leso kwakuyisenzo sikhulu sobuqhawe kodwa omfowethu dadewethu leyo kwakuyinto encane kakhulu kolunye usuku ngenkathi uhlanga luka-Adamu lwaluminyaniswe odongeni babekade benabaprofethi babekade benemithetho futhi babebulale abaprofethi futhi babhubhisa imithetho yabo nohlanga luka-Adamu lwaluminyanisiwe lungenasizo futhi lungenathemba ngokumelene nesitha esizayo udeveli nalo lonke ibandla lakhe izidalwa zokomoya eziqeqeshwe kahle esisazokufa sasingekhathaniswe nazo nhlobo futhi yini ababengayenza na babengenalusizo kodwa kwakukhona yedwa waphumela enkazimulweni esuka ezifubeni zikababa futhi wathi ngizokwehla ngalolu suku futhi nginikele ngokuphila kwami ngenxa yesizwe sika-Adamu esiwileyo futhi ngekathi elapha emhlabeni wathola ibala elimnyama kunawo wonke le mikhonto eyanqoba umuntu lokho kwakungukufa futhi wadumela okungagcwala izingalo kwayo eCalvary, futhi wazihloma ekufeni, futhi washiya ukuthunywa nebandla lakhe elincane, iqembe elimadladla elingafundile, umdobi ongafundile. Akazange alishiye nje izinduku namatshe okuba alwe ngakho, kodwa ngosuku lwePentekoste wabeka isikhali esikhulu kunazo zonke ezandleni zebandla elake laba naso, futhi wathi, ngilandele futhi ulwe ngakho konke okukuwe. Wahola indlela, wayengumnqobi onamandla. Akazange azinqobele yena uqobo langenkazimulo yakhe uqobo, kodwa wanqoba ukuba kube ngokuhle esizweni sika-Adamu esiwile. Akaze abe khona umnqobi onjalo. Napoleon wehlulwa njengohlanya oludakiwe neminyaka engamashumi amathathu nantathu, kodwa eneminyaka engamashumi amathathu nantathu uKristu edlala umdlalo kahle, wayenqobe ukufa, isihogo, ukugula nethuna. Akukaze kube khona umnqobi onjengayo, noma wayengasoze. Manenekazi nabanumzana abahloniphekile, nabafo wethu nodade wethu, sekuyisikhathi kulobu busuku sokuba ibandla lixoshe lokho uKristu akushiya. Lokhu bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami lapho ninothando omunye komunye, futhi uthathe leyo nkemba nokuzidela bese ubuyela emgqeni wevangeli lidala, futhi uphume ukuyonqoba izitha zethu. Unqoba ngothando ngento efanayo, ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuthi yilowo nalowo okholwa yiyo akayi kubhubha kodwa abe nokuphila kuphakade. Ngenkathi esemhlabeni isizwe sika-Adamu sasinokwesaba okuningi, futhi kuyiqiniso basenaso, kodwa abafanele babe nakho, njengoba u-Arnold von Winkelried aqeda impi kanye noKristu wanqoba kanye konke eCalvary. Ngenkathi elapha emhlabeni wenyukela indoda egulayo, lokho kugula kwakubophe isintu, wayesethi, wena moya kadeveli, ngiyakuyala phuma kumuntu. Wanqoba udeveli. Ngenkathi umuntu elele ethuneni efile, wanqoba ukufa enzele umuntu noma ukugula. Ngenkathi uhlanya luphuma ukumbhubhisa, lohlanya lwaqonda ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu, lwathi kuye, uma uzosikhipha sivumele sihambe singene kuleso sikejane sezingulube, ngokuba lwalazi igunya uJesu Kristu ayenalo. Wanqoba udeveli nomaphi lapho ahlangana khona naye, futhi akakunqobanga kuphela qobo lwakhe, kodwa washiya umyalo ebandleni ukuthi noma yini niyicela egameni lami lokho ngizokwenza. Yilwa ngalokho okusesandleni sakho. Uma kungukucula, cula ivangeli. Uma ungeke wenze lutho ngaphandle kokushaya ikhwela, shaya ikhwela kakhulu ngakho konke ongakwenza ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Akukho okunye ongakwenza kunokumbambathe izandla zakho zimbambathe, ngoba nganoma yini onayo esandleni sakho, zishaye ngendlela yokuthi bonke omakhelwane bazokuthanda. Vele ushaye ikhwela ngangokuthi onke amahlelo azokwazi ukuthi ungokaKristu. Ngoba dlala umdlalo kahle, udlale kahle. Siphila usukwini lapho leli vangeli lenhlaliswano libangelande kakhulu, lapho amabandla ezihlanganisa ndawonye futhi yenza inkolo yomphakathi, futhi bezibopha ndawonye usuku olwesabekayo, bazama ukususa bonke ubuNkulunkulu nayo yonke inkazimulo isuke kuKristu. Futhi bezama ukumenza umprofeti nje. Uma uKristu wayengumprofeti nje, sonke silahlekile. Wayengaphezu komprofeti. Futhi namhlanje lapho owesifazane wangitshela esikhathini esedlule, wathi, Mnumzane Branham, yinye into engingayithandi ngokukhuluma kwakho. Awo, ngathi kuyini dadewethu na? Futhi wathi, uzama ukukhulisa uKristu kakhulu, uqosha ngaye kakhulu, uzama ukumenza abe ngaphezu kwalokho ayikho. Ngathi kuba benginezilwimi eziyizinkulungwane eziyishumi, bengiyo ngingaziqeda zonke, futhi bengingeke neze ngichaze ukuthi uyini ngempela, ufanele lonke udumo. Wathi, Mnumzane Branham, ngikuzwile usho usemsamo ukuthi ubungoqavile womsuka. ngathi ngokwezwi yebo wathi uma ngizokuchazela futhi ngifakazise kuwe ngezwi ukuthi wayengumuntu nje futhi uzama ukumenza onobunkulunkulu ngathi wayengonobunkulunkulu ngathi unkulunkulu wayekukristu enza ukuba izwe libuyisane naye ngathi uma nje wayengumprofethi sonke silahlekile wathi uma ngizofakazisa kuwe ngebhayibheli ukuthi wayeyindoda nje uzokwemukela na ngathi yebo mem uma ibhayibheli lisho lokho wathi ngenkathi yehlela ethuneni likalazaro ujohane ngcwele isahluko seshumi nanye ibhayibheli lathi wakhala izinyembezi futhi uma wayekade engonobunkulunkulu wayengenako ukukhala izinyembezi ngakho lokho akumenzanga lutho kodwa nje ejwayelekile indoda elungileyo ngathi dadewethu impikiswano yakho ayilungile ngathi wehluleka ukubona wabona umuntu kodwa wehluleka ukubona unkulunkulu kumuntu ngathi kuyiqiniso ngenkathi yehlela ethuneni likalazaro wayekhala ezinyembezi njengomuntu kodwa ngenkathi yehlanganisa lawo mahlombe amancane futhi wabuka ubuso bomuntu ofile owayekade efile nomphefumulo wakhe wawuhambo lwezinsuku ezine wayesethi lazaro phuma lowo muntu ofile wama ngezinyawo zakhe futhi lowo wayengaphezu komuntu ekhuluma lapho ungumnqobi onamandla lowo kwakungunkulunkulu ekhuluma ngendodana yakhe futhi wayengumuntu ngenkathi ehla entabeni ngalobo busuku elambile wayengena lutho lokudla wayesekalaza emkhiwaneni ukuba athole okudliwayo wayengomuntu ngenkathi elambile kodwa ngenkathi ethatha amabhesikidi amahlanu nezinhlanzi ezincane ezimbili futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu lokho kwakungaphezu komuntu lowo kwakungunkulunkulu ekhuluma ngendodana yakhe uKristu Jesu ubunkulunkulu kumuntu yena ngempela wayengumuntu ngenkathi wayengemuva kwaleso sikebhe sincane ngalobo busuku lapho devela abayizinkulungwane eziyishumi basolwandle bafunga ukuthi babezomminzisa sasixumaxuma phandle lapho njengesifalo sebhodlela olwandle olunamandla nodeveli ebona wathi manje simtholile kodwa ngenkathi evuka wabeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yokudonsa isikebhe wabheka phezulu wayesethi thula uthi du namakakasi nemimoya kwamlalela wayengaphezu komuntu ngenkathi enza lokho wayengumuntu ngenkathi ebize umusa esiphambanweni wafa njengomuntu kodwa ekuseni ngepasika ngenkathi uPawulu kahulumeni wamaRoma lwephulwa nethuna lalingenalutho wavuka futhi angathi ukuba wafa njengomuntu kodwa wavuka futhi njengonkulunkulu wayengunkulunkulu umuntu akumangalisi imbongi yathi ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le evuka walungisisa ngesihle phakade ngolunye usuku uyeza oh usuku olukhazimulayo akumangalisi uFanny Crosby oyinkumputhe wayekwazi ukumemeza ungangedluli oh msindisi omnene yizwa ukukhala kwami okuthi obekile lapho ubabiza abanye ungangedluli wena ungumfundlana wayo yonke induduzo yami ngaphezu kokuphila kimi ngubani enginayo emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na wayengaphezu komuntu wayengumnqobi kaNkulunkulu onamandla wo sifanele simthande kanjani sifanele simdumise kanjani sifanele sithandane kanjani njengoba asithanda futhi wazinikela yena uqobo ngenxa yethu ukuze sibe ngaphezu kwabanqobi ngaye onqobe ukugula ukufa isihogo siyambona lapha emhlabeni njengomnqobi simbona emi lapho eceleni kwethuna futhi enqoba ukufa kulowo muntu umphefumulo wakhe wawunguhambo lwezinsuku ezine angazi ukuthi wayekuphi kanjalo nani anazi kodwa noma ngabe wayekuphi wakunqoba wakubuyisa ukonakala kwayazi inkosi yakho amen futhi umphefumulo walendoda wawukade ufile wabuya futhi waphila futhi emzimbeni ofayo futhi wahlala etafuleni futhi uyadla kwakungakaze kube khona umuntu owayengenza lokho ngaphambili wayengumnqobi onamandla kaNkulunkulu ukugula akazange ashumayele umngcwabo ukufa kwakungeke kuhlale ebukhoneni bakhe kwakungahlala kanjani ukufa nokuphila ndawonye na angeke kukwenze ingane esozi zathi namhlanje mfowethu lapho ibandla lizelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu ukufa nokuphila akukwazi ukuhlangana ndawonye kukhona kwenzekayo uKristu uyangena futhi yanqobe izinkanuko zethu unqoba izifiso zethu unqoba konke okungamesaba uNkulunkulu ngathi futhi ngoba uyaphila nathi siyaphila futhi unqoba yonke into engamesaba uNkulunkulu usevela ukwenzile kubekwe ezandleni zethu ukwemukela nje Siyambona enkonzweni yakhe yasemhlabeni njengomnqobi impela siyambona kodwa manje ake simqaphele emva kokuba esefile wayesalokho eqhubeka nokunqoba akazange aphelele ethuneni iBhayibheli lathi umphefumulo wakhe wehlele esihogweni futhi washumayela emimoyeni eyayise kuboshweni engaphendukange kubekezeleni kwezinsuku zikaNowa Sengiyambona njengoba amazulu nomhlaba ebamnyama amadwala ebhonga ephuma ezintabeni onke amazulu inyanga izinkanyezi zenqaba ukukhanya wakunqoba futhi ngekathi eya phansi wehlela phansi futhi wangongotha iminyango lapho leyo miphefumulo elahlekile yayikhona futhi ngekathi iminyango ivuleka nalabo bantu abahleka futhi bahlekisa ngoInoki abahlekisa ngoNowa ngiyamuzwa ethi ngiyilowo uInoki athi uyofika nezinkulungwane eziyishumi zabangcwele bakhe animkholwanga ngani uInoki na animkholwanga ngani uNowa na Yonke into yayifanele yazi ukuthi wayenqobile ngekathi evala umnyango kubo izinsuku zomusa zase zedlule wahamba wehla wangena emigodini phansi kunayo yonke yesihogo futhi wangongotha eminyango enomule yesihogo sikadeveli nodeveli ufika eminyango njengoba besingabuka ukuba sibone futhi lapho wathi awu nakhula ukhona emva kwakho konke Impela ngacabanga ukuthi ngangikutholile ngekathi ngibulala abaprofeti ngangiqinisekile ukuthi ngangikutholile ngekathi nginquma ikhanda likaJohane tilongweni kodwa manje emva kwakho konke usulapha Sengiyamuzwa njengoba esho aziqondise wathi Sathani ngiyindodela kaNkulunkulu ophilayo ezelwe yintombi igazi lami lisemanzi esiphambanweni ngikhokhe inani nginqobile futhi ngehlile ukuzolidla ngikuhlubule yonke into ozisho ukuthi ubunayo ufinyelela ngale yawuhlangothini lwakhe uthi wahluthula lezo zihluthulelo zokufa nesihogo kuye amkhahlele ambuyisele endaweni lapho ayengowakhona wanqoba isihogo ngekathi evuka waye nezihluthulelo zokufa nesihogo zilenge ohlangothini lwakhe Ibandla lesabanike na amen wanqoba usathane wanqoba ukugula wanqoba ukufa wanqoba isihogo usendleleni yakhe ephuma khumbulani kukhona abanye abathembekile abaqhubeka futhi babe sendaweni ethiwa yiparadesi babengena kuya ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba babekhonze ngaphansi kwegazi elichithiwe lamawundlu nezimbuzi kanjalo njalo akuzange kwehlukanise isono kwasibekele isono kuphela futhi yilokho ke namhlanje bangane ningeke namboza izono zenu bese ningena sizofanele sisuswe futhi yinye kuphela into ezokwenza lokho akusilo ibandla lakho lowo akusiko umbhaphathizo wakho wangamanzi Lelo igazi likaJesu Kristu elisibekela izono futhi liyasihlukanisa indlela kuphela yokunqoba ekhona kungegazi lenkosi uJesu futhi ake sithi cishe kungelesine nqo ngesonto kuseni uSara noAbrahama bahamba betabula eparadesi futhi kwalamanjalo nakho kufika futhi kungongqoza emnyango futhi uJobe uye emnyango futhi uvula umnyango emuva ukubona ukuthi ubani ongongqozayo engena kulokhu ukusa ngalesi sikhathi sosuku futhi uyabuka uphakamisa isandla sakhe wathi lowo ngumhlengi wami engambona emuva lapho umbani wawubaneka khona ngiyazi uyaphila futhi ngezinsuku zokugcina uyoma emhlabeni lowo nguye
Abraham said, "What did you say, Job?"
He looked over. UAbraham wathi utheni Jobe na ubuka phezu kwehlombe lakhe wathi woza lapha Sara buka lapha buka ukuthi ubani osemnyango kulokhu kusa.
Sarah said,
Ngani uSara wathi yilowo owayefuna athele ngomhlane wakhe futhi ngahleka ethendeni futhi wayekwazi yilokho ke lowo nguye. Nakho kuza uDaniel egijima inyuka futhi ubuka phezu kwehlombe likaSara wathi lelo yidwala engalibona liqeshulwa ezintabeni kungengazandla. Khona lapho nje uHezekeli uza enyuka egijima wathi lelo yisondo maphakathi nesondo engalibona liphenduka phezulu le maphakathi nomoya nangomnqobi wenamandla. Oye njengoba sibezwa ngale unkathi wathi wozani bantwana nanethembekile ezintweni eziyingcosana, wozani siyaphuma kulokhu kuza kade niphakathi lapha isikhathi eside ngokwenele siyaphezulu. Oh Nkulunkulu, lokho makube yisifiso sebandla. Asikhuphukele phezulu sidonse izikhonkwane zethu siphume eGibhithe. U-Abrahama wathi baba singenza nje ukuma okuncane okusheshayo njengoba sidlule na ngingathanda ukubheka indawo endala. Impela ngizokhuluma nabafundi bami izinsuku ezingamashumi amane ngiqalaze isikhashana. Niyazi umbhalo uthi abaningi babangcwele bavuka emva kokuvuka kwakhe wangena emzini futhi wabonakala kwabaningi. U-Abrahama noSara bedabula emzini bekungemangalise lokho na. Wathi Sara buka indawo endala.
Oh, hey, ngizizwa
nginokukholwa ngempela khona manje. Ngizizwa ngempela kubheke ngale nanko umuzi kaDavide nazo zonke lezo zindawo ezinhle. Nawo ama-altare engawakhayo malibongwe igama lenkosi. Emva kwezinsuku ezingamashumi amane wayemile enikeza umyalo wakhe wokugcina, hambani niyezweni lonke nishumayele evangeli, hhayi ukwakha amabandla, hhayi ukwenza izinhlangano, kodwa ukushumayela evangeli senza ngenye indlela. Lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo, ngegama lami bayakukhipha amademoni kanjalo njalo lapho eqhubeka. Njengoba wayekhuluma amandla adansela phansi ayanqotshwa, nakho kuba nokukhanya phansi kwezinyawo zakhe njengamakhulu abazalwane bebhekisisa. Futhi uqala ukuhamba anyuke aqhubeke anyuke enyukela phezulu yena nabangcwele bethestamente elidala beyongena enkazimulweni. Baqhubekela ngaleya kwezinkanyezi, ngaleya kwenyanga, ngaleya kwezinkanyezi zezinkanyezi futhi bafika babona umuzi omkhulu. Oh, lokho kufanele ukuthi kwakuyini uJesu phandle ngaphambili njengalowo mnqobo omkhulu emashe eqhubeka. Futhi khona manjalo abangcwele bethestamente elidala bafika ebusweni bomkhulu umuzi omuhle futhi bamemeza ngokuqhuma kukodwa kukhulu okwazi amazemisa amazulu. Phakamani ninamasango aphakade futhi phakamani futhi makuthi inkosi yenkazimulo ingene. Niyazi basho ngekathi uHitler inqoba iFrance ukuthi wama ngase-Arc of Triumph, ngekathi amasosha amaJalimane ngamamayela ngapheli emashe edlula nezindiza zenze izibhakabhaka zabamnyama. Bonke babelapho ukugubha ukungena okukhulu kukaHitler eFrance ukuthi bamletha kanjani uStalin eJalimane, kodwa wo mfowethu ngekathi ibandla liletha uJesu ngalelo suku. Phakamani ninamasango aphakade futhi phakamani futhi makuthi inkosi yenkazimulo ingene. Nengelosi yathi ngubani le nkosi yenkazimulo na? Nabangcwele bethestamente elidala baphendula, inkosi yamabandla enamandla empini umnqobo omkhulu. Wathi umba abathunjiweyo upha abantu izipho, iBhayibheli lathi wakwenza. Futhi ukhuluma ngekhaya elemukelekile na? Njengoba izingelosi phezu kwalawo amakhulu amasango epharele lapho eshibeka evuleka noJesu ezanzi ngo ezitaladini zasenkazimulweni, nabangcwele bethestamente elidala emva kwakhe becula bayede onke amandla egamali kaJesu. Futhi wenyukela phambi kwesihlalo sobukhosi sikaBaba wayesethi Baba nampa babethembekile ezintweni ezimbalwa. Wathi khuphukela lapha ndodana futhi uhlale ngakwesekunene ngize ngenze zonke izithe zakho zibe yisenebele osezinyawo zakho nango emile kulobu busuku. Bheka bheka umnqobi onamandla, bheka umbheke obala ngokuba ungumnqobi onamandla. Selokhu ade abula iveli laba kabili, akukaze kube khona okunqoba njengenkosi yethu Jesu Kristu okudingwa yilelizwe kulobu busuku. Ngubuqiniso obuthile obudingwa yilelizwe kulobu busuku yinto ethize esho okuthize. Lokho izwe elibheke ukukubona kini maKristu kuyinto engeyoqobo. Bakhathele kakhulu kubona isonto lidlalwa, sebekhathele kakhulu kucikwa. Ngiyipresbyterian, ngiyimethodist, ngiyikatolika, ngiyipentekostali, ngiyinazarini. Lokho akusikho izwe elikulambeleyo. Balambele isinkwa sokuphila seqiniso. UJesu wathi, nina ningusawoti womhlaba, kodwa uma umhlaba udumele noma uma usawoti edumele awulungele lutho kodwa ukwenziwa imigwaqo ngawo. Usawoti uyisinongo uma uhlangana, yiba nobusawoti nje izwe lizokoma. Nkulunkulu sinika abesilisa nabesifazane abayibo ngempela, abesilisa nabesifazane abama ngobuqhawe. Isixhumanisi sakho esibuthakathaka kakhulu eketangweni lakho indawo eqine kakhulu elitshela iketango. Akunendaba ukuthi ezinye izinto ziqine kangakanani, lobo buthakathaka ephuzwini elilodwa yilapho ofuna ukuhlala umboziwe khona. Lapha esikhathini esithize esedlule, njengoba nonke nazi ukuthi ngingumzingeli hayi ukubulala inyamazane, ngiyahamba nje ngiyohlala lapho phandle ukuyobona uNkulunkulu, ngiphumele emvelweni. Ngezinye izikhathi ngigula kakhulu futhi ngikhathele ukuhogela upetroli nosikiliti uze ukwenze uhlanze. Ngiyathanda ukuya phezulu le endlini enkulu yakhe yesonto enhle esiqongweni sentaba ndawo ndawo, lapho ngibe ngedwa ngingezwa ukuvungama kwezinjini zamabhanoyi kanjalo njalo, kodwa ukuzwa ukunyenyeza kwanguna phakade kwephimbo likaNkulunkulu emimoyeni lapho liza lidabule eshobeni. Lowo nguNkulunkulu kimi. Wo, kukhona into ethize yangempela ngakho. Ngangivame ukuzingela enhla eNorth Woods nomngane wami uBert Cole. Ngihlangane naye ezinsukwini zimbalwa ezedlule futhi ngamxhawula futhi ngaba nedina naye ngenkathi ngiseNew England kulawo mazwe enhla lapho emvuselelweni yokuphulukisa. Futhi ngolunye usuku ngangiya ngenyukele lapho ukuba ngizingele ikwindla ngayinye. Futhi ngolunye usuku ngenyuka ngangikhuluma noBert futhi waye ngomunye wabazingeli ababedlula bonke ngake ngababona. Awuzange udingeke ukuba ukhathazeke ngaye, ubezokwazi ukuthi ube kuphi. Wawungadingekile ukuba umcinge, wayazi ukuthi wayekuphi emahlathini. Wayengumzingelo kahle, kodwa indoda enonya kunawo wonke ngake ngayazi. Wayenonya nje njengoba ayengaba njalo. Wayethanda ukudubula amazinyane ezinyamazane amancane ukungenza ngiphatheke kabi. Manje kulungile ukudubula izinyane lenyamazane. Nina bafana baseTexas lapha, nina bazingeli, uma umthetho uthi ungaba nezinyane lenyamazane, lokho kulungile. Kunendaba iminyaka yenyamazane idiye, u-Abrahama wabulala ithole noNkulunkulu uyalidla. Kunjalo ngakho akukho ngozi ekuwabulaleni kunjalo impela, kodwa ukuba ngumbulali nje lokho kwehlukile. Ngabe lokho kukuthi kamezile na wakwenza, udla ithole, uphuza ubisi lwenkomazi futhi udla amaqebelengwana ombila, kunjalo impela udla ibhotela ubisi olwakhishwa kulo. Wakwenza ngempela uNkulunkulu, wakwenza futhi wanyamalala phambi kuka-Abrahama ngo. Wena uthi leyo kwakuyingelosi. U-Abrahama wathi kwakunguNkulunkulu u-Elohim, kunjalo kwakunguNkulunkulu. Wo, ngijabule kakhulu ukuthi ukuphethe ngesandla sakhe umkhulu kangaka. Omunye wathi kimi, uyakholwa mfowethu Branham lowo kwakunguNkulunkulu na? Ngathi impela kwakunguNkulunkulu lokho, umdali wethu omkhulu na? Uvele nje senziwe ngemisuka eyishumi nesithupha, wavele nje welula isandla phansi futhi wathola ipetroleum, ukukhanya komhlaba nezulu nama-atom futhi waphephetha umzimba omncane. Wangena kuwo, wayesefaka izingelosi zakhe phakathi lapho. Wayeseya ku-Abrahama impela, wadla inyama futhi wayelambile futhi wanyamalala emehlweni yakhe. Lowo nkulunkulu ofanayo Uyazi lapho engiyombelwa khona, uyazi ukuthi uyoba kuphi. Esikhathini esingeside sedlule ngangikama lezi zinwele ezimbili noma ezintathu ezisele umkami ehlezi emuva lapho wathi iphili usucishe ube nempandla. Ngathi kodwa angilahlekelwanga nangolulodwa lwazo. Wathi zikuphi na ngitshele. Ngathi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole na zilapho zingilindile ngolunye usuku ngiyoya kuzo zazikhona. Zonke izinwele zekhanda lakho zibaliwe futhi akukho nalunye lwazo olungalahleka lezi zandla ezazivamise ukuba ngumfanyana lamahlomba aqothile ngaphansi kokushumayela ivangeli ngolunye usuku ziyobuyela esibukweni sasekuqaleni esithombeni esenziwe ngomfanekiso wakhe ume ekufaneni naye ugezwe egazini lakhe uthengwe ngomusa wakhe. Ngiyakuma yebo impela akukho kwesaba ekufeni nango efika. Futhi ngelunye usuku ngaya kubhethe futhi wayezenzele impempe endadlana futhi wayenzele impempe encane ikhale njengelincane izinyane lenyamazane likhala. Ngathi bhethe awuzukukusebenzisa lokho. Wathi oh Billy hlakanipha ungumshumayeli onenhliziyo yenkukhu nje yileyo ndlela ngani nonke. Wathi ungumzingeli kahle kodwa unenhliziyo yenkukhu kakhulu. Ngathi bhethe ngingumzingeli kodwa hayi umbulali angithandi ukukubona wenza lokho. Ngathi ungakusebenzisi lokho bhethe. Wathi awuqhubeka. Saqala ukuzingela ngalokho kusacishe amayintshi ayizithupha eqwa isimo sezulu esihle sokulandela umkhondo njengoba noma yimuphi umzingeli aze futhi sazingela kwase kuthi ukuba late kancane enkathini yonyaka ngaphambi kokuba ngifike lapho ngangikade ngisemihlanganweni kancanyana impela. Futhi sasizingele konke ukusa futhi asithelanga lutho ngoba lezo zinyamazana amadiye ezinomsila umhlophe phezulu lapho ziyakwazi ngempela ukucasha futhi zahamba ngaphansi kwesikhathi sesemini ikakhulukazi. Futhi kwase kuthi akube semini ngani ubhethi wahlala ezansi esikhaleni esincane esingangosayizi uhafu kasayizi waleli tende futhi wayehlezi lapho ngangicabanga ukuthi wayezokhipha ujeke wakhe wekofi noma owakhe. Kwakungesile ikofi esiliphuzayo kwakungushokoleti oshisayo futhi ngangicabanga ukuthi wayezothatha ujeke wakhe kashokoleti futhi sasizoba namasemishi khona-ke sasihlukana futhi sizingele sibuye ngoba sasingabonanga ngisho nowodwa umkhondo ekuseni. Konke izinyamazana amadiya zazesaba zazihlala ngaphansi kwe zenqumbi zehlashana emini nasemahlonzini ukuze ungazitholi. Futhi ngamqaphela lapho ehlezi phansi lapho wayefaka isandla ephaketheni lakhe futhi ngangimile futhi wahosha le mpempe encane. Ngicabanga impela bhethi ungeke ukwenze lokho. Futhi wangibuka phezulu ngalawo mehlo abukeka njengawesibankwa futhi wahleka futhi waqala ukuyifuta ngathi ungakwenzi lokho bhethi. Kodwa ngekathi eyishaya ngaphesheya nje cishe amayadi angamashumi amabili ukusuka kimi umama omkhulu wensikazi wasukuma. Manje isikazi inyamazane idiye yesifazane ngani yayisondele kakhulu. Ngangikwazi ukubona amehlo ayo amakhulu ansundu leyo mithambo ebusweni bayo isilwane esibukeka sisihle amadlebe ayo emile. Kwakuyini na? Kwakuyingane ikhala. Futhi ngabuka phansi kubhethe waye sengibuka phezulu futhi ngacabanga bhethe ungeke ukwenze lokho impela ungeke. Futhi wayishaya kalula futhi ngokwejwayelekile lokho akwejwayelekile kakhulu kuba inyamazane idiye isukume kanjalo ngaleso sikhathi sosuku futhi yaphumela ngo esikhaleni. Wo azikwenzi neze lokho futhi yaphuma ukuze wena ukuze ibonakale. Futhi ngezwa leso sibhamu esikhulu lapho edonsa isigwedlo kuleyo 3006 nenhlamvu esakho eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili phakathi lapho futhi wayengumnembi. Futhi lapho elinganisa phansi leso sibhamu esikhulu ngacabanga oh Nkulunkulu impela angeke akwenze. Lowo mama uthembekile wayengadlali isonto kwakukhona into ethize yangempela kuye. Ungumama ingane yayisenkathazweni wayengenzi nje ngaleyo ndlela wayenento ethize kuye eyayingeyangempela yangoqobo wayengumama. wayengenzi nje ngaleyo ndlela kwakukhona into eyayimenza enze lokho kwakungenxa yokuthi wayengumama futhi wahamba amafidi ambalwa eqhubekela phambili ngacabanga obhethe ubungayiqhumisa enhliziyo yakhe iphume kuye kanjalo na ngangazi ukuthi uma leso sibhamu esikhulu sidubulile wayezoqhumisa leyo nhliziyo ethembekile ithi ngu ezinhlangothini zombili zakhe ngani wayeyomuthi phaqaphaqa esondele kangako kuye ngacabanga lowo mama oligugu ezingela ingane yakhe nenyamazane itiye yaqalaza yase ibone umzingeli yavevezela kodwa yaqhabo ayizange ibaleke yayingumama yama lapho ingane yayisenkathazweni wo kwakuyikho ngempela kanjani ngaphendula ikhande lami angibange ngisakwazi ukuyibuka ngacabanga nkulunkulu angimboni yenza lokho ebulala lowo mama bandla oyigugu nayo lapho inelokho nento ethize kuyo okwakuyiqhuba umama futhi ngalalela ukuba isibhamu sidubule ngafulathela ngacabanga awu nkulunkulu ngamvumela kwenze ngalinda umzuzu angisizwanga isibhamu ngaqalaza nesibhamu sasihamba kanje akakwazanga ukukwenza waqalaza ezinyembezi ezinkulu zehla ezihlathini zakhe waphosa isibhamu phansi wasengidumela ngomlenze webhuluke wathi pili sengenele yikho ngiholele kulowo jesu okhuluma ngaye mangazi lowo kristu oletha uthando kwakuyini na wabona into ethize yangempela wabona into eyayingafakelwe wabona into ethize eyayingesikho okokuzenzisa wabona into eyayingeyoqobo futhi lapho kulelo sebe lweqwa ngaholela lowo mzingeli onenhliziyo enonye enkosini ujesu kristu futhi uba ngonomoya omuhle umkristu ozithobile ngani na konke ukushumayela akukwenzanga kwaku wabona into ethize yangempela Oh bandle likaNkulunkulu ophilayo izwe libheke into ethize yangempela kulobu busuku ungathanda ukuba noKristu owenele enhlizweni yakho ukuthi ungama ebusweni bokufa na ngisho nani bantu abagulayo ogulayo beningamthatha nje ezwini lakhe uphile noma ufe ume lapha ezwini lakhe na wena ube nale mehluko nazo zonke lezi zinkathazo ezincane nezithiyo zamahlelo ubungeke yini uthande ukuba nento ethize ukuba uyiveze lapho uhamba wehla ngesitalade abesilisa nabesifazane bathi uma kwake kwaba khona owesifazane omesaba uNkulunkulu noma owesilisa nakho kuhamba into ethize yangempela impilo eshoyo sikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje sisacabanga ngalokhu kuyini na uthando lwamnqoba lowo mzingeli uthando lukaNkulunkulu luyanqoba ningathanda kulobu busuku kulesi sakhiwo engazi yokuthi niyathanda bonke phakathi lapha bangathanda ukuba noKristu engokoqobo kakhulu enhliziyweni yabo uKristu nje beyoba ngokoqobo nje kuwe njengoba uthando lwalunjalo lwalowo mama wengane yakhe na beningazi phakamisa nje izandla zenu ngokuthula ngenkathi sisalindile na akunendaba ukuthi usube ngumKristu isikhathi eside kangakanani ngifuna nje ukukubuza uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise lokho kuhle amakhulu ezandla enxa zonke Nkosi yenze kimi mangiphakame Nkosi njengowesifazane noma njengowesilisa mangiphakame ngingongcwele mangiphakame esihlalweni sami ukuba ngibe yinto yangempela uNkulunkulu mangiveze uthando lwakho enhliziyweni yami ukuze izoni ezinezinhliziyo ezinonya zingahle zilandele zingibheke njengesibonelo futhi zingilandele ngiye eCalvary ngabe bakhona abanye sisalindile umzuzwana nje na phakamisani izandla zenu ngiyazi abangazange baziphakamisa izandla zabo esikhashanini esedlule uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise sithandwa lokho kuhle emuva le phakathi lapho inkosi libusise le ngaphandle manje phakamisani izandla zenu nithi uNkulunkulu buka mngani wena othi kwenza mehluko muni lokho mfowethu Branham na oh mngani asingabe sisabanda futhi sigongobale konde ukuthi simi kuphi asiphakamise isandla sethu sithi uNkulunkulu iba nomusa kimi isoni uNkulunkulu anibusise le ngapha kulesi sikhala sezihlalo anginibonanga esikhashaneni esedlule inkosi inibusise emuva ngapha thembeka ngempela wena uthi oh mfowethu Branham ngikhulume ngezilimi ngimemezile lokho kuhle angiyimelene ngalutho nalokho leyo yimisebenzi kaNkulunkulu kodwa bukani bangane uma ningenalo uthando ukuba luhambe nalokho akekho ozokukholwa akekho ozokukholwa Lokho kuyamangalisa, ngiyakholelwa kulokho, kodwa unothando ngisho nangaphandle kwalokho bazokukholwa ngokushesha. Kunjalo, thola uthando lwangempela lukaNkulunkulu, lezi zinto ziyozenzekela, kodwa kuqala thola uNkulunkulu. Thola uNkulunkulu, thola into yangempela, thola isihlahla siyothela isithelo saso uqobo. Ngabe omunye nje uzosiphakamisa manje isandla sakho ongasiphakamisanga isikhashana nesedlule uthi uNkulunkulu ibe nomusa kimi. Awucabange ukuthi umi lapho ekubuka na uNkulunkulu akubusise ntombi, lokho kuhle. Inenekazi elincane lapha, mhlawumbe uNkulunkulu akubusise inenekazi elihlezi lapha, kungahle kube yithuba lokugcina oke ube nalo. Busisa le ntombaza nyana emuva lapho, ngumfana omncane, ayibusiswe inhliziyo yakhe encane. Uthi wazini lowo mntwana ngakho na? UJesu wathi vumelani abantwanyana beze kimi, ningabe nqabeli ngokuba umbuso ungowabanjalo. UNkulunkulu akubusise tate, nezandla zakho ziphakeme lapho. UNkulunkulu akubusise nsizwa, lokho kuhle. Khulekela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza umshumayeli omncane ngawe, sithandwa omunye umfanyana. Ngokuthula ngempela manje, cabanga ngakho ukuba ke lobungu busuku bakho bokugcina na, awuyi kuba nathuba emva kwalokhu. Lapho ushiya lokhu ukuphila sekuphelile konke, ungahle ukuba uhambile wamosha iminyaka eminingi, kodwa kuthiwani ngakho manje na? Asiqale kulobu busuku. UNkulunkulu akubusise nenekazi, ukulinda nje kancanyana kungahle kusho okukhulu kakhulu kuwe. Wedlulile kufeni, wangene kuphileni. Phakamisela isandla sakho kuNkulunkulu futhi ukuhlose, futhi ubo na ukuthi uNkulunkulu akayidali yini into ethize phakathi lapha kuwe. Impela uzokwenza. UNkulunkulu akubusise tate, ntombi lapho ichichi nje khona impela kulomculo wokuzibinya owubuthutha unyaka wodumdum. Ubone intombazane esencane iphakamisa izandla zayo ukuba ikhonze uKristu. UNkulunkulu akubusise ntombi, ubungeke ukwenze lokho ngesingawe. UKristu ulapha, akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala. Futhi bonke oza kimi ngiyakubapha ukuphila okuphakade, ngibavuse ngosuku lokugcina. Esinye isandla na, uNkulunkulu abusise lowo wesifazane osemncane, umngane wakhe omncane ehlezi lapho ngakuye. Wena uthi ngabe lokho kusho noma yini na? Kuya ngokuthi ubuqonde ukuthini ngenkathi uphakamise isandla sakho. Ngiyazi sinezivumo khona ezincane nezinto ezincane esenza lokho noma okunye, kodwa uJesu washo lokho. Yena isabizwana somuntu, yena ozwa amazwi ami futhi akholwe ngongithumileyo uno inkathi yamanje kuphila kuphakade. Lokho yizowi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo, futhi akasayikuya ekwahlulelweni, kodwa use inkathi edlule, dlulile kufeni, wangena ekuphileni. Yilokho akusho. Noma ngabe ufuna ukugijima e-altare, noma ngabe ufuna ukuguqa esihlalweni sakho, noma ngabe ufuna ukuphakamisa isandla sakho lapho ufuna ukwenza khona ukuzinikela kwakho, akunandaba yisimo obusiqondile ngenkathi uya e-altare waguqa esihlalweni sakho noma waphakamisa isandla sakho. Yilokho konke obukuqondile ukuthi ucabangeni ngoNkulunkulu. Bangaba khona nje abanye abambalwa ngaphambi kokuba sikhuleke na? Wonke lowo odinga uNkulunkulu nganoma yini, phakamisa isandla sakho njengamanje. UNkulunkulu yiba nomusa kimi, nginesidingo sakho. UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu abe nomusa. Cabanga ngakho manje, leli kungahle kube yihora lakho lokugcina. UNkulunkulu ethanda, kusase busuku noma ubusuku obulandelayo, ngifuna ukushumayela ngokuthi isandla esiloba odongeni, isipukniki esiphakaphakeni, sisondeza uNkulunkulu ekupheleni konyaka. Ukuba ke leli ihora lokugcina ukukwehlukanisa phakathi komusa nokwahlulela na? Ungasiphakamisa nje isandla sakho na? UNkulunkulu yiba nomusa kimi. UNkulunkulu akubusise. Emuva lapho mfo osemncane ukhala izinyembezi, uphakamise isandla sakho. akungabazeki imikhuleko eminingi kamama omdala wenyukela wena ndodana uNkulunkulu kuzwile ukubonile umi lapho ngakuwe nguye okutshele ukuba uphakamise isandla sakho omunye umuntu ngaphambi nje kokuba sinikele umkhuleko na oqotho uNkulunkulu akubusise insizwa ngike ngaqaphela ngo eceleni komugqa ininikazi eliselincane liphakamise isandla salo manje abantu abasha abathathu behleze emgqeni kukhona omunye futhi osele kulolohlu ongakazi phakamisa izandla zabo ukuba bemukele uKristu njengamanje yenza kimi uNkulunkulu into yangempela mhlawumbe ungowebandla ungani lokho nje kumnandi ukuba ngowebandla kodwa ohe uma ungazelwe ngokusha ulahlekile niyabo kucabange uJesu wanqoba uzokunika ukuthile esandleni sakho ukulwa impi ngakho kanye futhi manje ngaphambi kokuba sikhuleke qiniseka ukuthi wenze isinqumo esifanele uma uphakamise isandla sakho uyazi ukuthi usiphakamisile uma ungakaze uNkulunkulu alibusise inelikazi elincane lapha akubusise sithandwa kulungile emuva le ngemuva yebo encane intombazane eyitshitshi uNkulunkulu makabe ngomangalisayo kuwe dadewethu othandekayo asikhothamise amakhanda ethu ngenhlonipho yokuzithoba ngempela manje wonke umuntu emkhulekweni ngizocela umfowethu Serulo uma ezoza lapha ukuba angiholele lo mkhuleko ngisha izwi amakhanda enu ekhotheme nonke khulekani manje noNkulunkulu abe nani.